TeamSafi.com. Utaua
akinipa hela nachukua, akitaka mambo ya usiku nampatia pokonolewa, macho matatu napewa, kunga sijawahi minagaramiwa, ndo maana bichi boy afagiri chura, bichi boy anatafuta hela. We pambana kuza sura, endelea kujichubua, tunakuacha tunakuacha, we subiri, tunakuacha tunakuacha, hapo hapo tunakuacha tunakuacha, we subiri, tunakuacha tunakuacha. Utisima wadudu mara moja, wadudu mara mbili, wadudu mara tatu, wadudu mara nne. Utisima wadudu mara moja, wadudu mara mbili, wadudu mara tatu, wadudu mara nne.
Na migoko hiyo bado nakaa kwa mama, unajiona tosi, unatongoza wasichana, ikasi kuweka bando, ukula unajinyima, mwikutwa Instagram, una kazi ya kufanya, una haya lione msula kama mpunye, uona linga na toto, siweza kuona linga na mapene, hauna hela mabonye, macho kasenene, mibongo pata kushinda kaka, utaludi talime.
Awe dada umedanga bila faida, hauna godolo kitanda, hauna nuka shida, we acha ushamba dada waida, mjini hakuna mganga, unapoteza muda, kwanza pisikali atumii swaswadu, pisikali anatumia iPhone.
Haya endelea kulichezea lungu, litakutokea puani, matozi wanavaa jeje, webano unabana modo. Acha ushamba watakucheka kina jojo, kwenye kupiga show we unakwenda na panado, hizo zilipendwa kuna mkongo bwana mdogo, situmerequesti uba we unakuja na boda, watu wapo klabu we unakuja na juba, utawala wabia we unaagiza soda.
Kwani wa wapi wewe, mbona ukwende na muda?
Tunakuacha tunakuacha, we subiri, tunakuacha tunakuacha, hapo hapo tunakuacha.
Chuba hapa Somo SMS Music,
anakubali sana mshizo, utawawa awe mtu pesa mkumbange, awe BIGB kichiba babake na tatu, awatafutaji South Africa amsela na songa e, akibabu mjeuri, awatoto watemeke kino mpaka ila, awatoto ambaga
kuangwa makali kutoka kwa DaChimSafi.com.